dhatimsafi.com. Wanaona haya wamefanywa vibaya, wanaona haya wamefanywa.
Wanangu zombia chekesh, achekesh, nasema zombia chekesh, achekesh. Wanangu zombia chekesh, achekesh, nasema zombia chekesh, achekesh. Hili goma la ushindi,
la ushindi.
Wanangu la ushindi,
la ushindi.
Minasema furaha yangu kuona wapinzani wakiteseka. Mama, basi waite kidogo, waje tena, wambie njoo, wasiogope. Basi waite kwa mbali, wapea mbali, kwamba singangali tena tunatali. Basi wapinzani mwaka huu nasema mechambia moto.
Tamba mama,
hili goma la ushindi,
la ushindi.
Wanangu la ushindi,
la ushindi.
Umo, umo. Wake up. Wanangu wana bang bang, bang bang. Wauni wana bang bang, bang bang. Manika wana bang bang, bang bang. Nasema wana bang bang, bang bang. Aisha boy Makizube, wachungaji pita huko, wesali kumebavu mtoto mafia, watu pisi wewe angomofati, wesebi mzawa wa kijanja vilawa, watumbo tumbo mchoje. Now let's have Kali on this one. Chiapa Wanangu zombia chekesh, achekesh, nasema zombia chekesh, achekesh. Wanangu zombia chekesh, achekesh, nasema zombia chekesh, achekesh.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dhatimsafi.com.